S1 Beats.
Lord God, when you love freedom and faith.
It's a long time. Hola, hola. People of Mandan frenzy. Chinata chikondi chapa ufendi. Sose sina talent is a fake. Jealous gossip and selfish. Ziko lake longwe lijala kamuzule. Past days ufulu inali ya kembili. Sanga timikize ataona chilemwe. Chikondi chinata lamfu pa chilemwe. After nita panga research. Chalonga mochanga ndi chichi. Somwenda kapeza zosezi. Somwenda kufuza ndi zizi. After nita panga research. Chilembwe. After nita panga research.